habkan ee hadda weela macaamilada gobolka shabeellaha hoose inaanay ahayn hab wanaagsan oo ama bulshadu ay nabadgelyo ku helayso ama istaraatiijiyadii dowladnimo ee loo baahnaa ee saxda ahaa raadku leh. waxaan dareemaynaa in hadba inka la yimaado oo hadaba la rido oo dad dunkaan ama dad dhaawacmo ama hanti burburto la tago annaga sax uma aragno. Kow, labo, ogaal la-aanta aynaan waxba ka ogeyn howlgelin sidii meel dabrig ciidama loo geliyay oo kale loola macaamilayana waxaa iyagana waa khalad kale oo noo muuqda oo iyagana sax uma aragno. waxaa kaloonaan sax u arkin aslanba ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed way joogaan, ciidamadii amison gobolka waxba ka jooga, ilaa iyo hadda ma jirto tuulo keliya oo inta la qabtay la degay. dadku waxay u baahan yihiin nabad, waxay u baahan yihiin caafimaad, waxay u baahan yihiin waxbarasho. inta badan degmooyinka shabanno iyo waxbaa ka jira, cudurraa ka jira, uma baahna dadkan inta lagu tago waxbadan laga dulrido. waxay u baahan yihiin in la dego, dhulka la qabto, la xoreeyo, lala joogo ummadda.